Isithombe sesikhombisa. UJosefa nenkosikazi enonya. Abadayisi bamthengisa uJosefa ezweni laseGibhithe. Waphenduka isigqila somnomzane okuthiwa nguPotifa. UPotifa wayesisebenzi esithembekile sohulumeni waseGibhithe, noma inkosi yaseGibhithe. UNkulunkulu wayenoJosefa futhi enempumelelo kokonke akwenzayo. Ngokushesha wenziwa isithenjwa esikhulu ekhaya likaPotifa. UJosefa wayeyibhungu elihle eliselincane. Inkosikazi yaPotifa yamthanda uJosefa izithandela yona. UJosefa wayazi ukuthi lokho akulungile, ngakho wakwala ukukwenza. Waphuma wabaleka endlini, kodwa inkosikazi kaPotifa yambamba ngengubo. Wathatha ingubo yakhe wayikhombisa indoda, wathi, "Bheka inceku yakho ize ukuba inginukubeze." Ngakho uPotifa wamthatha wamfaka etilongweni.